It's a weekend mode. Oh, see. 2, 5, 4.
Serif,
kama ni hela, acha kubana ribu peju leo ni
weekend mode.
Unaka kitu kangeta jana bora buiju leo ni
weekend mode.
Chukua simu pigia Maria, hurry up ju leo ni
weekend mode.
Kaweka viti ama hara kufika muhimu juu
ni weekend mode.
After job, sit kwa counter, nipe toti au malaga laga. Sio nembe, nianze kustaga, leta supu, waiter, banyama nyama. Niko fresh, round ya P, ukol my cheese, ju leo ni kuharibika. Uko fresh, call nani, I'm call nani, I'm sure kumeharibika. Kameshika saa story za wongo, ili mbradi asirudisha mkono. Hivi lini utaridisha mwili, kama sivyo basi hizi dili za nini. Ukiamka na mahanging morning, una kitu nani hiyo ni
weekend mood.
Umelostika simu nani ya makachipsi kwa bed, hiyo ni
weekend mood.
Kama ni hela, acha kubana ribu peju leo ni
weekend mood.
Unaka kitu kangeta jana bora buiju leo ni
weekend mood.
Chukua simu pigia Maria, hurry up ju leo ni
weekend mood.
Kaweka viti ama hara kufika muhimu juu
ni weekend mood.
Tuchenje bez tuende uptown, tusijali atakasi wa downtown. Bora pori tutu round town, sababishe shinda hawa uptown. Kwa flow sioni matini manyanga, matangaya ni mambo tu ni ya samba. Kondesha gari paka mangata, ama sauta paki tu ni mablanda. Leta mtemezi, hapa kuepazi, toa toti weka toti paka morningi. Sindo wenyeji, hizi angazi, takularue na masela paka morningi. Kama ni hela, acha kubana ribu peju leo ni
weekend mood.
Unaka kitu kangeta jana bora buiju leo ni
weekend mood.
Chukua simu pigia Maria, hurry up ju leo ni
weekend mood.
Kaweka viti ama hara kufika muhimu juu
ni weekend mood.
Ukiamka na mahanging morning, una kitu nani hiyo ni
weekend mood.
Umelostika simu nani ya makachipsi kwa bed, hiyo ni
weekend mood.
Ukiamka na mahanging morning, una kitu nani hiyo ni
weekend mood.
Umelostika simu nani ya makachipsi kwa bed, hiyo ni
weekend mood.
Kama ni hela, acha kubana ribu peju leo ni
weekend mood.
Unaka kitu kangeta jana bora buiju leo ni
weekend mood.
Chukua simu pigia Maria, hurry up ju leo ni
weekend mood.
Kaweka viti